ya ndoa. Ugoko amende biskuti ya chuma. Kata tuone chuma kwa chuma cheche.
Hey, my name Shishi Baba Wawa.
Amini nakwambia kizuri chajiuza, kibaya chajitemeza, msemo uni kweli. Wasini meamini Nuna yotumia shoga yangu imekukata. Awe dada mkologo na otumia shoga yangu imekukata.
Mama
weja kiume meloshi nuna yotumia shoga yangu imekukata. Masharafu mkologo na otumia shoga yangu imekukata. Jamani nasema na wewe dada we mlimwende kimwende. Ushawahi kuona wapi dada wangu wakuli wakwateni? Wenzako nasema na wewe dada we mlimwende kimwende. Ushawahi kuona wapi mama wangu wakuli wakwateni? Ambalulu losheni unayotumia shoga yangu imekukata. Igimani mkologo na utumia shoga yangu imekukata. Awe dada losheni unayotumia uoya imekukata. Jamani mkologo na utumia na uopo imekukata. Uwe sura mpya mwili wa zamani dada akutake nani. Uwe unajipitisha kila mtaa dada akutake nani. Madanga yote amekukimbia akutake nani.
Pochi kubwa hauna hela we kaka kutake nani. Ushazoea kibenteni kwekwa ndani wewe akutake nani. Mademu wote amekukimbia akutake nani. Najita blazameni hatukoni Facebook. Najita sharobalo na tukoni WhatsApp. Najita blazameni hatukoni Facebook. Najita sharobaro hatukoni sana te. We kaka unajikuta msela unakojoa kitandani.
Phoenix.com.